vakansi wodi e leydi ndi fuu miccite ɓe wiide lengal nuji ɗe sukaɓe hewɓe a tawan jaguji gatta faa ɓe keɓa koɓe cooda kuɗɗe mabɓe so lekkolan utte.
Kaddula jeeyami wakkati vakanse, miɗe wawi yewide ko ɓamata 200 yaade 2 ñalawma fuu. Miɗe yiɗi golle o, min somoyaji cottammi, miɗe yeeya tomati najiniji fa yetto jaba kañi ko nande muɗum wakkati vakanse. Torchi pochette téléphone min ka jeeyammi, ko keɓanmi le hen ko codiranmi kaki am jangir.
Sarabɓe min landi yoroso Bafula be Kanya Banyagara fuu kolliti widɗi ɗo jaguji an nafa sukaɓe sanne.
Sukaɓe ana cuuɗi, ɓe gatta fay hunde so wona ƴewde télé. Yoppude e wadde jagoyi tuskoyi ana wawi latade sababu e joɗi mabɓe keɓa cewɗi. Ɗum yo fa jangina sukaɓe jagu, yalla no ɗum mownoyi fuu ɓe anda hoɗum woni kalsi, ana e birugol mabɓe dukoy. Ɗum wawi latade sababu hadde ɓe yiilade na du hontodirde yimɓel ɓe gala taguji lobbi.
Kanko andanɗo kabaru jande noddirteɗo docteur Seydou Louwa o wi'i ɗum e birde suka ka ɗum e tawde fo yo golla ana hani hay beede sanne.
Wona hunde bonde juuɗe suka o, ana windi e leɗatol birugol makko bangal neɗɗaku. Ana moƴƴi san suka ekintine wadde golleji goɗɗi ko serti e jande. So jagoyi tuskoyi koye ɓe gatta ko waɗiraman woɗiri. So ɗum waɗama du yalla fa haɗa suka o hedda cuuɗi tam na du hontodira yimɓel ɓe gala taguji lobbi. Min kam min ɗu e hunde moƴƴine san wakkati
vakanse.
Pelle kumminiɗe kabar haqqeji sukaɓe gonɗe le leydi meɗen ndi, kollitiɗo ɓeɗo sukaɓe ana gondi e faratiji no jagoji muɗen ɗi gorri. Kanko Antoine Akplogan, laamiɗo fedde noddete coalition malien des droits de l'enfant, o holliti minse makko ko sériyaji jaltinaka leno oɗo golle worri.
E ɗu ɗatiɗi eɓe faratiji mawɗi, kulleji kewɗi ana wawi hewtade ɓe. Suka hana yoppede gollele boli, iɗum hani haɗede. Lamlindan hani fiide dabere yalla ɓeɗo sukaɓe gonduɓe yiilade le boli ne ñalawma hande o fa sotta. Ana heɓa haɗede wadde ɗum, haala ana wawi wallude ɓe natude yimɓe e andude golle ko watte nga hunde fuu e duuɓi muɗum.
Micciteɗen wiide hitande fuu ɓeɗo sukaɓe rewɓe worɓe ana gaɗɗiɗo jaguji ko ɓuuri hewde mabɓe fuu da tawan saraɓe jogaki bawɗi.